Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Isikhathi ke sithi 27 after 4 o'clock. Singena ke kwi discussion yosuku. Ngiyaxolisa ukuthi ngiyengathatha isikhathi. Kusese khona nje bengisakulungisa ngala. Mama, unjani?
Ngiyakubingelela bahle. Wena kusayinyanga yabantu besifazane, ngiyaphila kuthandwa sami, ngibingelela nabalaleli bakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Ya, sibonge thina for isikhathi saka. Ngithi kuthiwa time is precious. So uma usipha lento e precious kusho ukuthi nathi sibalulekile kuwena. Siyabonga ukuthi uphinde ube nathi and siloku nje siqhubeka sifunda singabantu besimame. Sifunda usuku nosuku mama. Alukho nje usuku ungathi umuntu uphila and kungabe nalutho olufundayo. So kule imfundiso siyitholayo kuwena nabanye futhi esihlezi sibamema la. Ngempela siyabonga ngobuhlakani, siyabonga ngazo le imfundiso ezinamandla. Ungababingelele emakhaya bese ke siyangena odabeni.
Ngiyabingelela msakazi wami othandekayo. Ngibingelela wonke umuntu olalele. Ngiyababingelela abalalele emakhaya. Nibingelela umama Nozipho Mabaso, KZN enqutho.
Yebo, enqutho. Oh, senqutho kwamanje.
Ngise la ngizalwa khona ke lapho.
Bese
kwami kuse Glen connects to Dandi.
Ehhe. Okay.
Inkaba yami senqutho.
Umzulu wangempela.
Uyamuzwa nje ukhiwa wami bahle enqutho.
Okay, namhlanje mama sikhuluma udaba olubalulekile kakhulu. Udaba okuthi you know umshado isipho esibuya kuNkulunkulu and umshado into enhle kakhulu. So uma umuntu uthola ukuthi ulwela umshado wakho usuka wenza into enhle kakhulu.
Amen.
Ikakhulukazi uma kuyisizathu o mhlambe zikhona izinto ezenza ukuthi kube nempi kuze kugcine mhlambe kukhulunywa ngo divorce ngakho konke lokho. Yebo. If mhlambe impilo yakho ayikho engcupheni ukuthi ungafa o mhlambe kune GBV mina ngingasho nje ukuthi fight for your marriage.
Fight for your marriage.
Yes.
Kodwa musubona ukuthi impilo yakho isi at risk. Baleka ngenyawo zombili.
Zombili. Ehhe.
Babonile abantu bahle athi ngihlezi I'm trying to save my marriage. Uthola ukuthi at the end of the day ulahlekelwa ukuphila kwakhe.
Mhm. And ukuphila kwakho kungalahleka ngendlela ezihlukile. Akusi angeke ulahlekelwe impilo ngoba mhlambe
ubushonile kuphela.
Yebo. Yes. Okay.
All areas of life.
Mhm.
Yes.
Asi unpack mama. Sikhuluma ngomuntu wesimame angithi. Ngoba sikule nyanga yabantu besimame ukuthi ikuphi ongakwenza ungumuntu wesimame to save umshado wakho.
Bahle ngicela uqala la. Last week ngithe kumuntu wesifazane once eqala ukukhuluma. She speaks wisdom. But namhlanje izwi lenkosi esilithola ku Ephesians chapter 5 verse 25 says husbands, izwi likaNkulunkulu leli ukhuluma yena ngomlomo wakhe uthi husbands love your wives just as Christ loved the church. Iqala lapho ke leyo ndaba sithi thina how can a woman save their marriage. Uzobe esethi in return usethandiwe then in return yena useyathoba okuqala lokho okuzomenza umuntu wesifazane awusave umshado wakhe. UJesu usithanda thina ngothando. Uma singena emshadweni bahle sisuke singaye ukuyodlala lapha sisuke siyokwenza into uNkulunkulu asidalele yona. Uthi umshado ufanisa noKristu ezolanda ibandla lakhe uthi umlobokazi akalungiswe kahle acwalwe ukuze ezokwazi ukuba ready just ukuhlangabeza umyeni wakhe. Bese ngithi kokwesifazane yiba ne good communication with your husband. Lokho sikuthola ku Proverbs chapter 15 verse 1 othi a soft answer turns away wrath, but a harsh words stirs up anger. Umuntu wesifazane ulindelekile bahle ukuthi always uma ezokhuluma akakhuluma izinto ezisoft. Vele thina sidaliwe sisoft ngokwendalo, kodwa lokho ukuyisa kumyeni omthandayo. Bese siqhubeka izwi lenkosi u Proverbs u chapter 10 u verse 12 khona uthi love covers over all wrongs. Kusho ukuthi uma ngithandiwe noma ngabe kuthi khona into encane e wrong ngenxa ukuthi ngithandiwe, ngesizulu lithi uthando lisibekela inqwaba yezono, which means ngithandiwe mina, so noma ngayibona into encane e wrong angizukukuminda because I know ukuthi ngiyathandwa. And umuntu umethandiwe uyaxolela, umuntu umethandiwe uyabekezela. That is 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Be patient. Awukwazi ke ukubekezelela into nawe ongayibona ukuthi yapi. So kudingeka ke a commitment kulaba bantu ababili. Iqale leya nto from Genesis chapter 2 verse 24 othi two shall become one flesh. So umyeni njobe zongithanda uthanda inyama yakhe, umuntu wesifazane njobe zothobela umyeni uthobela umyeni wakhe. We are no longer two, now we are one. That's when ke izoma lentithu lithi two, no, not even a single one ozongena phakathi kwabantu bethandana, because it's gonna be like a concrete. Ithula into yenu ithetu. So ke kudingeka iunit, kudingeka i-commitment la ebudlelwaneni benu. Uma wena wesifazane ufuna ukusave umshado wakho, yenza sure ukuthi uzikhomitile kuwona and uphansi uthobekile, uzothobela umyeni wakho. Umyeni abese ethanda umkakhe, umyeni uzosubmitha kuJesu as inhloko yakhe, owesifazane uzosubmitha kumyeni wakhe as inhloko yakhe. Hallelujah.
Amen. Yebo, uyazi lento I I don't know, mina ngingasho ukuthi ngibona ngathi ilula uma nje singaya ngomiyalo weBhayibheli ukuthi myeni thanda unkosikazi wakho.
Yebo.
And then unkosikazi submit.
Submit to your husband.
To your husband. And uyazi umuntu wesimame kubalula empeleni ukuthi akwenze lokho, ikakhulukazi uma umyeni emthanda.
Yes.
Ngoba umyeni wakho uma ekuthanda futhi awuzibuza, awubi nemibuzo eminingi ukuthi le ndoda iyangithanda of kanjani, ngoba
uyayibona
izenzo, indlela akhuluma ngayo, impatho yakhe yonke nje leyo nto isho lukhulu.
Yes. Then it's gonna be easy for a woman to submit to her husband. Yes. Ngobuthando. Sikhuluma nje ngothando. Uthando bahle. Uma liqhubeka izwi lenkosi lithi aluzifunele okwakhe. Angizigabisi. Ayikho pride othandweni. Umthanda umuntu noma enjani, ayingoba enjani. So uma kunjalo yo kuvele kube mnandi ekhaya, kukhona uthando la ekhaya, kukhona ukuthobeka la ekhaya. Leyo nto isiyotshaleka ngisho kubantwana, then umshado wakho usevekile. Uyishilo lento bahle, awukwazi ukuba submissive kumuntu ongakuthandi, because whatever you are doing as umuntu wesifazane uthi angazi mhlawumbe ngizothi ngenza lokhu sengiwrong, ngithi sengiwrong. Uzigcina umuntu wesifazane ufa nje oba adusha ukuthi ngenzeka angakubulali, but ubulela umoya wakho, ukubulele psychological, ukubulele spiritual, vele uhamba ufile. So ke nje kanti uma kukhona uthando wena uzoba submissive kumyeni wakho, leyo nto iphelele.
Amen. Yo. Yeah, namuhla sikhuluma nomuntu wesimame sithi sibuka la ukuthi ikuphi ongakwenza ungumuntu wesimame to save umshado wakho. Kungenzeka ukuthi kwamanje mhlawumbe sebakuphile ama incwadi yesihlukano o mhlambe uphumile ubaba endlini ni separatele mhlambe uthe ay ithi ngithathe nje I break ngoba ngiyabona ukuthi sihlezi silwa akulungi lutho ithi ngiche ngihambe for iskhashana and then uyicabange nami ngicabange sibone ukuthi singakwazi ukuthi siyilungise yini and manje I'll be comfortable because you don't know ukuthi loya muntu la ekhona ucabangani
yes
uyayibuza ukuthi ucabanga so nje le ndaba yokuthi uma nisemshadweni kumele kube khona I break it doesn't work
at all because leyo break leyo sekuufa it's a crack emshadweni wenu which means uma nithi niyabuya nizothi reunite already umshado wenu senwakhela kuyi crack nizohamba nitshele ukuthi kuyalunga kalunga uzoba sayenze ini omunye kumkhumbuze leya nto edlule which means once nje nathatha lesi sinqumo sokuthi ake sekube separation ke siyozifuna asifani omunye uyozifuna ngempela sithole omunye uthi hayi ke now I'm free let me continue with my life kungasekho umuntu ongiphazamisayo vele bengiphazamisa engizimbedleleni yami now is the time for me to continue how if ke seninikezane lelo thuba lelo emveni kwalokwendisi let us come together and build our marriage uthole ukuthi omunye usekwenye relationship uzokwenza njani ke angisabekile ke manje ke bahle kumuntu esifaza nephela nomuntu wesifisa mhlawumbe usebonile ukuthi useyaqhubekela manje nempilo yakhe usekuzokwenzakala ini mhlawumbe kube khona la wamazwa wakhumbulayo ukuthi I committed myself kulo muntu usezobuya ubuya ngonyawo lodwa on the other hand ubambelele lapha ya vele sekonakeleke nayi cheating lapho isingena khona
yo ngicela ukuthi sithathe encane break and then sizophinda futhi siqhubeke
Get ready for a powerful day of praise at Sunlight Replenishment Concert 2025. Join us on Saturday, September 27 at Supersport Park Stadium Centurion for a full day of praise, power, and pure gospel joy. Headlining is the Grammy Award winning Alongside gospel giants like Benjamin Dube, Tolim Mwango, Tumim Kokstad, Sbu Noah, Tina Zungu, Ntokozo Mkhize, and many more.
You're at the concert, that's me all day.
Gates open at 10 a.m. to 10 p.m. A lovely, heavenly 12-hour worship experience. Get your tickets today at Ticket Pro. Brought to you by Sunlight, SABC, and Touch XP.
Sibuyile kanye no mama Nozipho Mabaso sikhuluma la nabo mama sithi bo mama ikuphi esingakwenza ukuthi ke sisave imishado yethu what should a woman do to save her marriage ukhulume indaba ye communication ngizo ubala indaba ye communication ngiyacabanga ukuthi ngezinye zezinto ezibalekile kakhulu not kuphele emshadweni ku any relationship I communication ibalekile ngoba ngeke ukwazi ukwakha ubudlelwane ngeke umuntu umazi uma ingekho I communication okay kune voice note lana ukhalimambo utsawubona nkosazana sinawe
ukhalimambo
yeah siyabonga ukuthi ugcine engenile bekulongizibuzo ukuthi uphi kalimambo hayi nangu sekafikile asilalele la ukuthi uthini
Okay.
Asibingelela nkosazana sibingelela kubalaleli bonke be Radio Pulpit umsakazo wethu indzaba lethi thokotisa. Manje ke nkosazana ngina nayo umfundisi Mabaso mina. Umfundisi wami Mabaso se nginabefundisi nyana abaningi ananyana bosimama bezala ku Radio Pulpit la. Funa ngisengibabale ngelinye ilanga ngizwe ukuthi kuzibane nozibane. Manje ke umfundisi ngima naye. Ngokuba le afunde khona lapha kube fishe ila kukhuluma khona umfundisi. Ngokuba umshado noma kono kuganana. Kuyakuvikela ukulunga. Kuvikelwe ukuthula kuvikelwe intokozo lezo zinto zintathu umkhosazana sivikela ukuphila kumshado ukuthula lokho nentokozo Leo baba umengana intokoza ngana kuthulu baba lokho angeke kuze kuyenze ukuthi kuvikele kumshado ngokubekorobela ngeke ivikele umshado ngokuzazana korobela into zabantu zokuphelela esithubeni intombi zomthisha ke korobela
yeah
ihambe yokumalume le bafike bayiphipa lento leya nikhona ngale ubuye sentshintshile manje mara ke
yeah
uthando ngokuzazana nokuloko ngubalile konke lokwana kuvikela umshado
Kalimambo kozaza.
Kalimambo.
Ah, kalimambo. Asebenzi ngamakorobela la.
Iyaphela bahle. Bahle iyasebenzi korobela. Let me tell you.
Yeah.
Iyasebenzi korobela but I last.
Hey.
I last iyaphela iphelelwa amandla.
Mm.
Then uthola ukuthi sekune gap enkulu umonakalo sewumkhulu then akusafikiseki lutho.
Yeah. Ay kusho ukuthi nje ungayisondeli nokuyisondela ngoba kusizani.
Angifuni.
Okay, so
I believe even kuyona. Uthando nje uthando nje uthando kuphela.
Mhm. Manje ke njengoba sixoxa yona le ndaba mhlambe zikhona izinto ongayibala ubuya nge angazi ukuthi uprepare kanjani ongayibala ukuthi naku ongakwenza ukuthi usave umshado wakho
okokuqala nje bahle umuntu wesifazane must not me must seek guidance always ukuphi ke la uzothola khona ke guidance uzoyithola emthandazweni please umuntu esifazane pray you gonna get the wisdom from God you gonna get a strength from God you gonna get a counseling from God and umoya wakho yo uzoba nenhlanzeko athi noma omunye ebona umshado wakho usealed umile vele omunye uzokhuluma athi nje yokho nikorobela la but wena ukuze ungaphazanyiswa nayo lokho trust in God akekho omunye futhi akekho bese lithi izwi lenkosi it's Ephesians chapter 4 verse 32 it's be kind and compassionate to one another yabona izwi lenkosi yo I used to tell abantu besifazane ngithi it's the manual ozophila ngayo namhlanje uphile ngayo kusasa and uphile nayo forever kade vele waqala ukuphila ngayo le manual yakho themba kuNkulunkulu khona la bahleli ithi khona izwi lenkosi uqale kusiwe themba kubantu but ubusisi wethemba kuNkulunkulu asime ngaye yena yethu zithi zifika izimo uthi I am unshakable angizuku azizukungenza ndawo because izinto eziningi vele zizovivinya ukholo lwethu so thina let us stick to God sibambelele kuNkulunkulu sime ngathi akukho lutho olunyokhona ufake ama clap uthi angisuki la noma ningathini nithini angisuki la and another thing if you are praying for your husband or if you are praying for your family or if you are praying for your children have your corner nye ngithi kubona ke mebe umyeni wakho yebe i family yakho bebe abantwana bakho hamba uyobakhulekela esithe then call them by name kube ngathi umbekela uthi inkosi nangu I've got no power and ngiphelelo ngisho na ulwazi ke manje dila nabo nangu umyeni wami inkosi naba bantwana bami ubabize ngamaka pray Amen.
Umkhuleko can save your marriage. Communication can save your marriage. And then
patience. Yes, yes. Can save your marriage. Forgiveness. Yabona ke lapho ke bahle. Lento le encane mhlawumbe ayenze umyeni angaboni ukuthi uyakona. Then yangena communication. Communicate with him ngobuhlakani ukukhulume nayo lapha baba khamba ngabahle kahle uma esexolisa muxolele ukuze kuzothi makukhona okunye uqhamukayo awusabuyele emuva ukuthi nangalela langa you did this nangalelo la nakho manje sewenza lokho forgiveness.
Kukhona omunye ubaba washo lento ethi uyabona uma ungakakwazi ukuxolela ngokuphinda phindile yazi ukuthi awukho ready for umshado.
Yes.
Aha.
Yes, awukho ready for umshado. Mind you bahle ukuba kuthiwa ke mina nje mangale kuthiwa nje ngithola chance yokuba uNkulunkulu. Ngavele ngithi nje ngiza lomntwana ontombazane ngithi uyokana lapha akamana yokhulela khona. Awukwazi ukuthi usukhulile 25 years, 30 years. Noma ngabe ningaki kiminyaka uhamba ngalezi zifundiso zala ekhaya bese uyoqala impilo entsha umuntu uyayiperson nabo abasemzini abakwamukele baqalise phansi ukuthi bacathulise ukuthi yenza kanje yenza it's not gonna happen overnight nabasemzini ibona kakhulu ababa nesandla ipheni imshado iphele because mawufika la balindele uinnocent.
Yeah.
Kanjani balindele uperfect kanjani balindele ukuthi wena uzofika wenze kanje kanti phela asifani uqhamuka kwafamily angafani everybody is unique and even imshado yabantu umshado nomunye nomunye awufani nomunye umshado uyimele wodwa ngendlela yayo baqhuba ngentando yabo nangokufisa kwabo awukwazi ukuthi let me make an example siyokwenza shopping ubone enyi couple ubone ubaba epush it trolley umama ekhomba athatha ubaba fake abanye ufika lapha umama waziya ngithi sothenga into engakanani uthola umama epush it trolley ubaba uthola uthambuye uya socialize nabo bonke abantu musa ukufanisa umshado wakho nowabanye wena umuntu wesifazane build your marriage umolde ngalendlela ezokwenza wena uthokoze uthi yo ngaze ngaba happily married.
Ya ngiyacabanga ukuthi ngezinye zezinto lezi ezimosha imshado kakhulukazi sina bomama siyathanda ukukompara ukuthi ngafika kamama Nozipho ngithola umama Nozipho athenga amanye amakhethe namahle umama Nozipho ufake ama blinds amahle
siyakufuna
ehe enukhohle ukuthi konje mhlambe la endlini ibudget
yebahle angegreke nansi i joke umama umfundisi wami omunye wake wathi siyokhuluma nentombazane izoshada ufike uthi ke ungaqhathanisa umshado wakho nowabantu ubone leya kaphulu ubaba evula isicapha umama angena vali abese buya ezohlala ngalapha esteringini because awazi ukuthi uyivala nje le monto yini mase besondele eduzane ukuthi yo uyajabula wena mama ubaba wakwakho ukuvulela isicapha ungena wathi lalela la it's because sifile isicapha njobe sivula nje ethangeni it's because mina ngizovula
yiwe
kanti umvulela umvalela nje it's because sifile isicapha asiyekeni bantu besifazane ukukompara imshado yethu neyabanye build your marriage
wena ubuke from a distance ushela ukuthi ha lo baba lo uwaba yi gentleman
blinds abawafakile asazi babhajethele nini
ehe hey ya nangu babu Masango la uthi uthi sisibahle umshado oqala oqala ukushada noKristu both indoda nowesifazane indoda engananhloko ewuKristu lo mshado owenkalivasi nezikhwepha zomuntu wemvelo ngifunda kahle mama.
Yes, yes.
Okay.
Meaning agana Christu yena. So yena uyibambele nje lomshado. Always nje uyibambele ngamandla akhe. Kanti kumele asubmit kuKristu ukuze ezokwazi umkakhe ukusubmita kuyena umshado ovela kuKristu. Umshado without Christu intalva simpela leyo ubamba impela ngamandla.
Oh, okay.
Yes.
Yeah, uthi relationship for both men and women to be successful, both they must be married first to Christ. There would be God's will God guidance, forgiveness, and appreciation will be granted to that marriage. Usho kanje, yeah, o Pastor Masango.
Powerful.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yes, yes. Yes, ngoba uma thina sobabili sizazi ukuthi siwumakoti wewundlu sishade noKristu. So kwathina sowu-2 mase siya kuKristu sizoba makoti sithoba kanye kanye kumyeni wethu osithandayo. Oh, that is powerful.
And nobabili niyazi ukuthi njoba usho niyazi ukuthi niyakuphi before nizoya ko mamazala, before nizoya ko bani bani, niqala la ku Christu. Wow, inamandla kakhulu. Okay, kukhona futhi okusele okumele sikwazi singabumama to save imishado.
Yes, so First Peter chapter 3 verse 7, uthi husbands, live with your wives in an understanding way. Ile ekade shiwo umlaleli, uma ni understand nobabili nizohamba ngale ndlela efuneka, we've got no guidance other than the biblical principles that build a strong, a loving relationship. Yes.
Okay. Isikhathi sithi 16:53 lapha ekhaya, mhlawumbe singasebenzisa lo 2 minutes. Unombuzo, une comment ungayithumela nje masinya ngaphambi kokuthi ngimdadelela umama. Oh, mhlawumbe kukhona nje okuyinkinga lapha ekhaya emshadweni, ikakhulukazi ungumama awazi ukuthi ke ikuphi okungakusiza to save your marriage. Nangu khona umama Nozipho, kanti uzophinda ashiye futhi ne-contact yakhe uma mhlawumbe uthanda ukukhuluma naye iceleni. Ngiyazi ukuthi kwabanye uthola kudaba ole very sensitive and then asaba ukuthi akhulume ngalo on air. Ya, uzoshiya imininingwane yakhe, ungamthola futhi naku social media njengoba ehlezi egcizelela ukuthi thola iluleko nalaphaya epagini lakhe lakwa TikTok. Konje ungubani ku TikTok?
TikTok at Nozipho.Mabaso. Facebook Nozipho Mabaso Mabaso. Instagram at Nozipho.Mabaso. Then this about WhatsApp number. Can I recite it, Batle?
Yebo.
Angizukusheshaki.
Ehe.
083-43-42-830. It's for bookings and counseling. Eh, bahle ngicela abantu bangibhuke, cela abafundisi emabandleni abo bayenza ama programs bangibhuke ngize. I know definitely angeke baphinde bafane emshadweni yabo nasemabandleni abo uma ngeke ngafika ngoba uNkulunkulu ungithumile and ngiyagijima bahle, ngiyagijima. I am an asset.
Yeah.
Unkulunkulu uyangithuma, uyangithuma to save the marriages. Akuve kubhlungu bahle mangithi ngiqeda nje ohlelweni lami nawe ngiphuma nje kube kufona umuntu wesifazane uyakhala athi angazi sengizokwenza njani. So ngibasathe ngiyawuzama umshado wami unje unje unje. And abesifazane abesilisa hayi bare babe bancane kakhulu bathi abesifazane athi sengizamile ngithi phindu zami bese thi nje sengize nginama nginezifo manje engibonayo ukuthi zijuthu umshado onje and esoqala isifo heart attack. So nje ngimemeni, you won't regret.
Amen. Yo mama, siyabonga. Ngiyathemba ukuthi i-contact yakho bayibhalile phansi and mina lokho okhuluma ngako ngiyakwazi. Ngiyakwazi and into enhle ukuthi nawe ukhuluma into oyiphilile.
Hayi, ngithi
awukhulumi into mhlawumbe uyifunde encwadini into wayigugula, cha ukhuluma yes into ophuma kuyo, uphuma emshadweni, uphuma kukho lokho nje esiloku sikhuluma kulenyanga yonke into okuwukuthi nawe why experience empilweni yakho. So njoba usho ukuthi uNkulunkulu ukuthumile ukuthi uzosiza abanye nabo bangayitholi baphezulu kwalesi simo okade uhamba kusona ngoba akekho nje umuntu wesifazane esemfisela ukuthi each and every day uthola ukuthi umcamelo uvuka umanzi sithanda
le pain bahle
endlekuyona
angifisi kube khona oyitasteyo
yeah
angifisi the way kubuhlungu ngakhona so ngibathe nje ngiyaphuma ngiya divorce manje yo kumina kuba ngathi ngithela upelepele esilondeni ngiyasithunuka ngithi akukho inokunye ubungakwenza nganya kwethu ibuhlungu I divorce ngoba akekho umuntu oshadela uk divorce
amen mama mhlamba amazwi akho okuphuma ungathini kuwo wonke umuntu olalela
umuntu esifazane ungaze uze uyocommit suicide khuluma sikhona
yebo
sikhona ungazibulali sikhona because bahle I know I tried 3 times yingakho ngithi ngizogijima ngabona ukuthi uNkulunkulu had a plan ukuze ngizosiza abanye
yebo
commit suicide ngeke ngithi manje uma sekukhona abantu abasizakalayo abaphila ungani ngithi yo sathane washweba yezwani ukuba ngazibulala lento le engiphethe yeligolide engiliphethe abantu ngabe balitaste nini
hey
so nje awu ungafisi ungalokothi shout
yebo
take a call take a ungifonele ngiyazi definitely ngithi ngiqeda nabo uNkulunkulu ngibusisile bahle uvela beke ubuhlakani emlomeni ngithi ngiqeda abethi awungeke ngisayibulala athi ngoba uyaphila sengimbalela ke manje gcineni ukuthi ngiphuma kuphi mina athi awu kanti okwami kuncane amen
amen mamna zipho siyambonga uNkulunkulu ngawe and aphinda sigcinele wena ukuze ke sisebenzisane nawe ukuthi ke lemishado iseveke ngoba sifuna nje ukubona abantwana bakaNkulunkulu bathokozile impilo nje le asiphe yona ukuthi siyithokozele hayi ukuthi sizohleze sikhala sizohleze sicomplainer thank you siyabonga kakhulu mama ethi ke ngidedele and sizophinda futhi sihlangane next week iviki lethu lokugcina next week
same time same place amen hallelujah god bless you bahle
bless you mama
amen
o pastor Ray Legodi uyeza uzohlala nawe kuzokuyoshaya u7 ngiyabonga kakhulu ukuthi ube ngumngani uphinde ube ngomsisi ya njobe shilo mama same time same place na next week isikhona kodwa mina hlala nami kusukela ngo2 kuzokuyoshaya u5 god bless you
radio pulpit 657 am a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.